ulichonipa nimeridhika. Hata nikilala, minalala pembeni yake. Oh mapenzi, ninachompa natosheka. Hata akilala, analala pembeni yangu. Iwe kwa boda boda, ama kwa bajaji, ameridhika, ameridhika. Apike tabila mboga, hata tunywe maji. Nimeridhika, nimeridhika. Kuna mapenzi yenu, kuna mapenzi yetu sisi. Anachonipa naridhika, anachonipa naridhika. Kuna maiyo enu, kuna huyo wa kwangu mimi. Ninachompa natosheka, ninachompa natosheka. Oh baby boo, 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 oh baby boo. Ah, ni wewe tu, 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 ni wewe tu. Oh baby boo. Tazusha sana, mara muni mara iti sikufai. Hey baby sunajua. Oh asante kwa kunipenda. Oh asante kwa kukupenda. Asa nazaje tena oh kukutenda. Asa najaje oh kukupenda. Mapenzi yetu sisi. Anachonipa naridhika, anachonipa naridhika. Kuna maiyo enu, kuna huyo wa kwangu mimi. Ninachompa natosheka, ninachompa natosheka. Oh baby boo, 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 oh baby boo.